Esule kumi na musanvu. Awo Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti, "Nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tambulyanga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu. Nange ndiragaana endagaano yange nze naawe, era ndikwaza nnyo." Ibulaamu n'avunnama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye nti, "Nze laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. So tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi, era ndikwaza nnyo, era ndikufuula amawanga, ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lye eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteridiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lye eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lye eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna. Era nze n'abeeranga Katonda waabwe." Katonda n'agamba Ibulayimu nti, "Naawe ggwe olikwata endagaano yange ggwe n'ezzadde lye eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Eno ya ndagaano yange gye munaakwatanga, eri nze nammwe n'ezzadde lye eririddawo. Buli musajja mummwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga omubiri gw'ekikuta kyammwe. Era kunaabanga kabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mummwe, buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna. Anaazaalibwanga mu nnyumba, era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa ku zadde lyammwe. Anaazaalibwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo, kibagwanira okumukomolanga, n'endagaano yange eneebanga mubiri gwammwe okuba endagaano eteririba. N'omusajja atali mukomole, atakomolwanga mu mubiri gw'ekikuta kye, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, ng'amenye endagaano yange." Katonda n'agamba Ibulayimu nti, "Salaayi mukazi wo, tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa, era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa, naye aliba nnyina w'amawanga. Bakabaka ab'abantu baliva mu ye." Ibulayimu n'alyoka avunama amaaso ge n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, "Omwana alizaalirwa ye akamaze emyaka 10, era ne Saala eyakamaze emyaka 9 alizaala." Ibulayimu n'agamba Katonda nti, "Singa Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go." Katonda n'ayogera nti, "Nedda, naye Saala mukazi wo alikuzaalira omwana, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. Nange n'anywezanga endagaano yange naye okuba endagaano eteririba eri ezzadde lye eririddawo. N'ebya Isimayiri nkuwulidde, laba muwadde omukisa, era ndimwaza, era ndimwongera nnyo, alizaala abakungu 12, era ndimufuula eggwanga eddene. Naye endagaano yange naaginywezanga eri Isaaka, Saala gw'ali kuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogwenda okujja." N'aleka okwogera naye, Katonda n'alinnya n'ava eri Ibulayimu. Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we, ne bonna abaazaalibwa mu nnyumba ye, ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye, buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu, n'abakomolera ku lunaku olwo mubiri gw'ekikuta kyabwe, nga Katonda bwe yamugamba. Ibulayimu yali yaakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ne Isimayiri omwana we yali yaakamaze emyaka 13 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu, Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we, n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaazaalirwa mu nnyumba, n'abo munnaggwanga yenna be yamuguza n'ebintu, ne bakomolwa wamu naye.